Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, on e jaam. Alalbaare gonɗen hannde jetti lewru mai hitande 2019 sappo e jeegon yamde ƴaɓɓorima Selima capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niall bulɗo kabaruji ɗo fili dambade to ɓoggui janɗe to wirfittagol jaam e deƴƴere lewuddu leydi meɗen ndi Guinna Dogon e tabital pulowa ko kolliti wiide teedugol kaɓorde e kaltidal hakkunde jaaleñi ɗi wawi wadde faati ɗallo heɓene cohala kaldal ko nen kaldal ko minisma hoɗe nen hokku acci hakke sakiraɓe ko minisma hokki kabaruji caggal jaabuji horgo gaɗago dow to masiba gaɗa to oggo sagu to heɗum wonno ko fedde nde hani wadde kasen fa jogina golle muɗum en keɓan jaabu muɗum ley kabaruji ɗi. Nenno hoorejo fedde humninde hakke ɓiɓɓe adama en kanko noddirteɗo Guillaume Guefa ley minisma o woni kañum warta halde en haala muɗum. Haɓugol ñaw jewɗe fesugol muɗum fuɗɗi nanno le cuuɗi docteur kewɗi ley leydi meɗen ndi golle muɗum jukkinan fa sappo e tati lewru men du nanno heɗo yimɓe sukaɓeɓe ɗum wodani yoɓe lebbi jeena yaade ɓe duuɓi joyyi sakiraɓe jooɗi woni sembe kabaruji kikiɗa ko bisimilla moɗo heɗade tijo tamani. Jam ana wawi hewtede ley wuddu leydi meɗen ndi ɗati heɗi kani jokkede fa jammu waɗa hooreɓe Baale Guinna Dogon e tabital pullako kolliti wiide ko hani waɗede arande yo tetugol kaɓorɗe guɓe joguiɗe kaɓorɗe ɗe kaltidal hakkunde jaaleñi ɗi e wi mabɓe daranade larme ndenago nokkuji baasi woodi ɗe kañi e gollirgol dow sariya ɗum wawi wadde fa jam junniɗo heɓe ley région mofti o hooreɓe ɗi jaaleñi ɗiɗi kaali ɗum ley hollitingol albon keso koko dambele mo kamɓe koye mabɓe jaati gaɗa saramo e muɗum nen fa ɓeydore ɗen fammu keɗen Ousmane Diko e mumin sendebo.
Yimɓe wonduɓe ila al adial ono gondi e seedude batte basiji hakkude sinuji hoorejo Waade Guinna Dogon ana fellite gotol o baasi yo bange goɗɗo ƴuuri Mamadou Togo wonko sefi keɗoɗen ɗum
ya lamdi fulɓe ko saliti ɗalaji ana joni hakkunde mabɓe e haaɓe ɓe mbawata jaabade ma ya lamdi haaɓe ɗunno ko woni sababu ɗi ɗalaji hakkunde mabɓe e fulɓe wala fur ko ɓe mbawi haalande miɗo mila wiide won yimɓele goni
e wi hoorejo tabital pulako Abdoul Aziz Diallo basiji anan goduno eɗi kewno none du fawarde sababuji ɗum ɗo wonde noon ɓe jottanoki honani jangude keɗana ko sefi
yimɓe keɓani ndenago e hoolare toñangeji gasani wadɓe warɓe hooreɓe hirsuɓe yimɓeɓe nangaka gudda ñawa baasi gasani
deƴƴere ana wawi wartude ley kaldal e yafodirde e ley ko hoorejo Guinna Dogon Mamadou Togo ka holli keɗana ko o sefi
joni ɓe mbari banda gorko a wiyan a yomta ɗum so tawi o warama a tawan sababu an he ana hani darta andude sababu mum ta kaso mbiɗa mo wari bandama gorko andu a waran jomum ɗum timmata ndeno ana hani ɗum danne jafodiri e denn
ya famuya kañi e sariyaji yo gueɗe kanɗe fa kaldal heɓa latade e wi hoorejo tabital pulako e wi makko noon wirfogol laamu o leyɗoɗo paaɗe fa ndena région o wirfogol ona egguɓeɓe fawarde e tetugol kaɓorɗe kala joguiɗo ɗe ana hasindina ko ɓurti Abdoul Aziz Diallo wonko sefi keɗoɗen ɗum
ko heddi ko yimɓe men mooliɓe e nder guure sera Bamako ɗo e sera guure mawɗe mofti foof mbaɗane feere no kotiri e guure mumen kotiri e galleji mumen jawdi ɗi bonirandi feere waɗeɓe keɓta jawɗele mabɓe gujjaɗe ɗe ko heddi ko gouvernement waɗaɓe indemnisé rokkaɓe noɓe potata hotirde noɓe potata hodde ɓe ndewa guese mabɓe
paɗe deƴƴere wirfade ley oɗo région Mali ujunaji hewɓe yimɓe goni e ley ana guuri ley caɗele Bamako ɗo ana guurdi no saɗi ɗo Bamako ɗo fawarde luji goɗɗe ley Mali
sakiraɓe andosono jiɗi ɓeydarade famoɗo mba ƴeru ɗi kabaruji fuɗdo helloji amen facebook e twitter fa dokkonde ko woni hakkillaji moɗo oɗo mbawi noddude dew ɗi numéro ji ɗiɗi tawton e répondeur capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jetti ene sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyyi capanɗe jetti ene sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi dow kerol leydi Mali e Burkina yimɓe jomɓen kaɓorɗe ɓe annda ko goni gonnoɓe dow motoŋaji kippeke dow poste péage way guya talatare nde wattu 3 heures jamma woni joni woni arande fa ndi gendi ndi e koro ana wara e kilométre ŋaji capanɗe jeegon hippe neɗɗo goto heddeke hen ɗiɗo mbarami e wi yimɓe toon fanɗi fou yimɓe joyon nenno woni waɗaɓe o golle kañum uti yite dow d' accord de péage nde polici goto kañum ɓe kolliti ɗum gardanoɗo nokku o barmi ley bonande o nenno ga nenno neɗɗo domannoɗo nangannoɗo ɗon kalisoɓe kollitiwide kañum wonno keddiɗo caggal barmi muɗum. Directeur fedde humminide hakkeji ɓiɓɓe adama e ley ministre waɗi balɗe tati ley laamu mofti. Yagol makko ton yo fa o haldida, nena fa o haldida e laamu koɓe gende ndi hollitinde horongo ministre waɗi ley masiba, nena masiba gaɗaɗo to ogosagu to o. Hoorejo division des droits de l'homme ministre baddiɗu e ja leñi fulɓe haaɓe kañi e guɓe kaɓantoɗe koye muɓɓe gonɗe ley nokku o. Caggal nen hokkugol jaabuji horgol ngoo heɗum wonno ko fedde oni nde watta kasen keɗe ko Guillaume Guifa wi. Mamadou Bokou keƴaɗa men gonɗo toon dow faccitago Ousmane Dicko.
Le suivi que nous faisons,
hay bugolgol min gondigol yo faabade tafen baale daraniɗe horɗo hono procureur o. So horgol ngol du tilima, so fiɗama heedi saria, so saria ji muɗum puɗɗi, sikke wala min kayban no lartorto le saria poccika ka jinganta fay goto fawarde du e yoppitinde hay faaɓe ɓe mbiyali gaɗali. Ƴewde yalla ɓe keeɓi avocat en sagantoɓe kañu en no saria ka sardani fou miɗen gondi. Yo heeƴo daranade saria ka kamin keddoto e golli dinde e procureur kañi e faabadudu laamiɓe Mali heedi ministére sariya leydi meɗen fawarde heɓude no golleji muɗum
juɓɓoro.
IRD jaɓɓayno tawede e sariya joƴƴingol gouvernement kesso. Caggal muɗum Soumaila Cissé haali dow kabaru, nena ko gouvernement kesso joɗi ɗum wonko hollite hakkille makko. E wi professeur Mamadou Sissogo haalaji ɗi nena Soumaila Cissé haali ɗi wala fo ko haali ko himɓe paami, nena wala fo ko haali ko jotti. Keɗe ko Mamadou Sissogo wi. Ousmane Dicko,
ley haala politique noon yo ko aywini fawarde e ko suuɗi ƴeewete. Mbiɗa yinno o ɓurani tekkude haalaji hoore hirduɓe laamu yo kananke mo hakkille muɗum hani nannede jete. Haala makko won ɗo daroto nde nanmi URD jaɓali salanaki du séria jinnude wattu député les assemblée calɗe ambati. Noona ko noon du heedi ɗo URD dari wattu mo leydi meɗen ndi woni ley tiiɗala makko ka. Haala makko ka noon yo politikaku. Mbiɗa yinno leydiyankoɓe fu paama ko o haalata ko. Les femmes politikaku o haaldi wona fangi fudu faamata. O haaldi mosala omo hanno ɓurde ni tekkude haalaji wiide tan ko jondorana ko laataki. Ɗo ceble dari ɗo du omo hanno hollitinde herduɓe laami fuu ana kanno darade e gotol.
Pesugol safare ñaw cewɗe fuɗɗi, nen fuɗɗi leccuɗi dogotoro kewɗe ley leydi meɗen ndi. Ɗum waɗan fa cewɗe ɓeyda lallinede ley leydi Mali ndi ɗo e 2020. O Imadara kanɗo wadde yontere sukaɓe ɓe lebbi jeenayi yaade duuɓi jeyi woni ɓe ɗum woddani e ɗum hani timmude 13 lewru me ndu. Oumar Waygallo.
Kuccala ko yahata sukaɓe 1940 kañi en kaani fesede toon. Ley hitaande hikka nde sukaaɓe nogoyom sikkitaaɓe wiide oɗo ñaw ana e muɗumen maata toon. Faa ɗeɗo pese kuncene hoore ko yahata huminiiɓe cellal 500 kañi en gatta toon immadaraaji. Kajolo sukaaɓe 1960 kaani feseede toon, dogotoro en 1914 kañi en immina. Faa hannde les région Sigasso nokku noddirteeɗo Yanfoyla ko yahata pikkiriiji 1982 naɓa toon. Wakkandi ɗum naɓeteende kanko Kouma Ndaw o ɗum waɗi yeeso makko. Segu ko ɓuri sukaaɓe 1960 kañen kaani feseede toon. Le on ɗo wattu fuu dogotorooje noogay gonɗe ley laamu masina no gondi e wadde dow heen immadaraaji. Le ɗen ɗo nokkule sukaaɓe 1965 kaani feseede toon. Le nokku noddirteeɗo ñorodi Sahel ley laamu kayi sukaaɓe 1966 kaani feseede toon. Le suudu dogotoro Sescom Habib Magiraga. Bourem les région gawo fesu gongol fuɗɗi toon illa keñen ko yahata sukaaɓe 1966 kaani fesede toon. Iɗum hani timmude le 13 lewru mehndu.
Yewtere ɗiɗo ɓerde ballon rewɓe ley fedde hirnaange Afrique nen no fuɗɗi Abidjan. Fuɗɗi Abidjan kikiɗa ko o to Côte d'Ivoire to leyɗe jeego. Côte d'Ivoire jaati won hen Burkina Faso, Ghana, Niger, Nigeria, Togo, Mali e Sénégal woni kawruɗo e nde yewtere. Rewɓe Mali ɓe janngo wonno ko kaani fiirude e leydi Niger. Ɗum ana hani wadde wattu 6 heures kikiɗe. Kabaru ko hooreɓe tuttata wattu fuu ɗum, nenno sini yogaaɓe kolliti wiide e ɗum hani yoga holliti wiide yo ɗum pokkiyaku noon. E wi andinɓe kabaru diina ɗum wonno Modi Baɓe, nenno ko moɗugol tuute muɗum bonnata korka. Ɗum koɓe kolliti wiide keɗe ko Juliette Koulibaly heɓini en ko waɗi immadara dow kabaru muɗum dow faccitago mi e Aissata Barry.
en du lewru korka horobe go hino tutta e nokkeliji fo du woda e cana mu yo alaimu bamako do hakkilaji himbe hana cedi do mu hedo den wobbe mabbe
ni muwa no gaimo su
ado wai wadde no welima fu de welima aresan tutema de welima atutta sinemi mi hori wawa modde tutta wattani hore ma hakkilo tan pati torra himbe wobbe tutta do hebu fu modja e himbe min ka e torra kan neddo tutta heddan edum metta kan sanne
un peu mal à l'aise quoi
e wi'i modi baabe yogaabe go bennugol tuta tejata korka hedo den imam mamadou moussa diallo
atlame mawbe hewbe dewri dow mudum kolitinde wiide modugol tute mudum tajata korka basi goddo fu wala hen faysa modi tute ma dum watta fa korka ma tajja modi baabe hewbe dow mudum dewri himbe anakaani faamude dum torra goddo fu wala hen
imam diallo beedi wiude wo dina l'islam ko tiana munayida e korka kan duaka wonu gol fane do tutta no kuleji fo
salir partout
tutu de gereji fu sabi akordo non wana ko moddi neddo hana tutu do hebi fu sini awawa resude tute ma dara hono gatta fa nja tutu wa nokku goddo pati tutu sini ada jodi hakkunde himbe kamara hori watta de gada hono dum ko tanyi
doftoru be wi kambe yolbere e donka e angal gosagol wata e himbe wonube korka hino tutta e nokku laadi fo nyallangal fo
sakiraabe holitinde on wiide leelewru korkandi hewjoji studio tamani mbaylitteke nen yewtereji ndokkiteedi beeteedi nen keddo gonno don fuddan wattu 8h jukina fa 9h15 nen di kikideji di wonno mbaylitteedi gonno di 17h yaade 19h di ngaddam 16h yaade 18h
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakiraabe nyandaro en kabaruji gondi le region ngaji men edi puddiran laamu gaawo to buren tobe kolliti wide bombore water fusi ton dum wadi le deande be noddirte kalani dum wadi wattu 7h bete kenyen henno a bombore de du fusi le lekkido soldats e mali ndakata nena tiagal ko fusgongul be ko wadi dum be kolliti yonki ka fu heddaki hen ka himbe jeego nangama tiagal mudun nena ko holita wiade bombo mo inerado juude kany wonno uranodo le nokku o himbe hewbe be anda ko goni be kolliti wide kany en du no kippi do d'accord des gendarmes en wande to gundam to dum wadi kenya wattu 19h jabbirino silmaaji tappade nay e joyi be kulti wiide suka garibu goto baro dubi sappo e nay wonno mo yonki mudum heddi hen nen warbe wadde bonando o ko be kulti wiide ko jakiti ko ngadi ciuti wadde bonando dum doggindi li sunna no jaggal mudum be kulti wiide dum wadi wattu de nen no de himbe jiwanno juuloyde kayeje sakirab do kadudi kabaruji ka kedde hedaade no wurini yewtere nde ana wodi wassalam.